wote mfaka wani follow. Anakueka dipi mapenzi unayo nipa paka mina lala doro. Acha nikupe sifa, sifa olive sex umeumbika. Wanaumiza vichwa, vichwa kwa ili penze watafika. Kwa kitanda unanipara kupika wenifu ni hata kwenye mka. Unavyo smile is andovala. Usiongeza speedy baby taratibu. Slow-mo, 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 slow-mo. Nimezaliwa ni kulinde usiende baby. Majaribu tu ya shinde. Kakae mbali tujichangi tuspange. Ukiwa mbali minafupa. Na kama mtu lako sagata. Kidogo changu kikupera. Sijeni kachanga ya jalaja. Kwa kitanda unanipara. Kupika wenifuni hata kwenye mka. Unavyo smile is andovala. Usiongeza speedy baby taratibu.
Slow-mo, oh baby take it slow-mo.
Slow-mo,
oh baby take it slow-mo.
Slow-mo,
oh baby take it slow-mo.
Slow-mo,
oh baby take it slow-mo.
Slow-mo,
oh baby take it slow-mo.
Slow-mo,
oh baby take it slow-mo.
Slow-mo,
oh baby take it slow-mo.
Slow-mo,
oh baby take it slow-mo.